laba sano iyo bar waxay barkac ku yihiin degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakoola shacabkii ka soo barkacay degmada Tiyeglow oo 90 km degmada Xudur ay u jirto kadib markii ay ka baxeen ciidamada dawladda federaalka kuwa Koonfur Galbeed iyo ciidamada Ethiopia kadibna gacanta ay ku dhigeen kooxda Al Shabaab sanadihii barkac ay ku ahaayeen degmada Xudur ma aysan helin wax gargaar oo ku filan oo ay soo gaarsiyeen dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyadoo taasi dhalisay in ay ku adkaato maareynta noloshooda waxana saameeyay cudurro kala duwan qaar ka mid ah shacabkii ka soo barkacay degmada Tiyeglow ee ku sugan degmada Xudur ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in deegaankooda dib loogu celiyo waxayna sheegeen in waxba aysan u qabanin xildhibaanada iyo wasiiradii ka soo jeeday degmada Tiyeglow ee gobolka Bakoola
runka loo raahanay haadafaday dawladda federaal iyo Koonfur Galbeed ma sheegay in gurigaalane laga gargaar la ku hala garab la ku hala umudun antaliya
walaa aan baahagno waa umudun masaakiinta ee barakacga oday le haasas le masaakiin le anta kar hafaadan may ba fadaane ani wadan shala kanagu dawladda federaalka imey ku fadaane dawladda Koonfur Galbeed ku fadaan
dawladda federaalka dawladda Koonfur Galbeed way ku codsadaane in barakaci uu inta ka rafaadni ka dhibaatoonni ciyaalka inuu nubi meelun ka rafaadnay si degdeg ah intii uu ku wadaan meelun aan baahan walneen gobadaan aa ku codsadaana dawladda
hadii haween wasiir ajar hadii hal dhabaan haween ajar geeg haweenka toogsado hayn aan kulli aan aragta ahantay hadii wasiir haween ajar oo magalkii wasiiradeen hay hal dhabaanane hay walaanin gobad waayeen wali otino ah haween wasiirada la jar magalka ay daba roogi hal dhabaanadi magalka daba roogi oo balaan e geeg wali ku codsadaana magalkii intii hanin gubabiidan
Maxamed Cabdulle Xasan Fuud Ade waa gudoomiyaha degmada Tiyeglow ee gobolka Bakoola hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya waxa uu risaalo u xaqiijeeyay in kooxda Al Shabaab wali dhibaato ay ku hayso dadkii ku soo haray degmada Tiyeglow iyo deegaanada kale ee ka tirsan asigoo sidoo kale sheegay in bishii Janaayo ee la soo dhaafay kooxda Al Shabaab in dhalinyaro badan ay ka afduubteen deegaanada ka tirsan degmadaasi gaar ahaan deegaanka Ceelgaras
markii degmada jeeyeen haddana kala saareen walaalii eed yar yaraay isku dhiyeen intii kala may ka aruugsiin ahaa xaruntii degmada lahayd iyo ka aruugiyeen ruuxaantii dabaaqad badan iyo ku dhiibi meelle waalidiintii caruurtii walii walaalada iyo looreen oo duuqa qaadeen labada jeewal haddii oo waalidiintii dabaaqad fara badan iyo ku dhiibi oo walii ka abkeysiin korna oo bini'aadamnimada ku baxsan iyo ka suuqiyeen qofkii waalidka hayna la tagtis markii saafilin dabada walhire lama kun shan boqol la kadhiye dabaaqadaas xun iyo ku dhiibi walaalkii.
Dhanka kale gudoomiyaha maamulka degmada Tiyeglow Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay inay jiraan diyaar garow loogu jiro sidii degmadaasi loogu xureyn lahaa kooxda Al Shabaab dibna loogu celin doono dadkii ka soo barkacay ee xilligani ku dhibaateysan degmada Xudur si ay u helaan noloshii hore ay ku noolaayeen.
Malibka deena ana sababu sheesh yaka garna kay dubbali hukumada loo hayay leen galo hayta oo sida yaka garna idan ka nidaam yaa wadaan oo tawbaxay wala tawdan adiga ilaahay arra waqti qaw bay rajeeyaan waqti qaw way rajeeyaan in galabta la xadka doona yaa barnaamij yaka dal jirro adiga ilaahay raal ka
dhig Sid Ali Muuse Maxamed Raadiyo Risaala magaalada Baydhabo.